more men of this city to get to the. You know who this is. MC Guy X2L. Thank you. Maybe you don't even see Vinci. Naba Mikola. Naba Wanji. Naba Kole Bilonji. Yamanji Bakone Nakuba Bolonji. No. Akole Nakuba Bolonji. Yeah. Biganga chusa, daranga chuka, mula until muntu abadomu nje mbera. Oh, ebirungi byokola nsima. Oh, lolo, ebirungi byokola nsima, nsima. Ebirungi byokola nsima, nsima. Ebirungi byokola nsima, nsima mukwano. Muta ebirungi byokola nsima. I've got to make you happy for every little good thing you've done for me. You've been there for me in bad and good times, you know. Temikisa joji kendera ngochia yeguwa wanyewanye na yemu wafu. Techibyecho chikulondola muli gofuna hakufukira muya yenyo. Ufuka muya yenawe. Ufuka malaya. Oh, oh. Balabira wongo fukuse ante omuntu abadomu mulungi mbera. Oh, ebirungi byokola nsima. Oh, lolo, ebirungi byokola nsima, nsima. Ebirungi byokola nsima, nsima. Ebirungi byokola nsima, nsima mukwano. Muta ebirungi byokola nsima yo. Appreciation, dedication goes out to all those who appreciate them partners. It's a good attitude, you know. Come on, keep it up, can't you see it? Tebirungi tukola na esirimbe chimtemula tuchimanya. Mwa unokola wenga ye chanze. Tumbira kumpi nange. Tumbira kumpi nawe. Mwana kwenku simbi mbira. Era kumpi nange. Oh, ebirungi byokola nsima. Oh, lolo, ebirungi byokola nsima, nsima. Ebirungi byokola nsima, nsima. Ebirungi byokola nsima. Sima mukwano, wo, 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 dale, birungi byokola nsima yo.